Ay, Pablo.
Mr. LG.
Ay, sweetie. Kuna kitu minataka nikwambie, lakini naogopa utaniona kana wivu hivi. Oh, sweetie. Nikunong'oneze wapembe na sisikie, mara naogopa utaniona kana wivu hivi. Asa sijui ndo kinga, sijui ndo fala, au sijui mazoea, ila napata tabu kiomba nima. Mana nashindwa kula ta kulala, mnyonge na nyongonyea, mwanzo napata tabu kiomba nima. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
waku niliwaza,
nani
unipembeleza,
nani
waku nipepea nilani.
Kuna venye utimam, unanitoka na kuacha karam. Hii naitwa ge kitalam, ukitajwa kimoyo mipa. Why, 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 why utam, mshwiti shwiti babugam. Yani yam, 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 ndo mapenzi au fala. Why, why, why,
kwanza yote tisa kumi, moyo mehamisha kambi. Nani papenzi sabuni, lani takatisha kambi.
Wanasubiri nivunjike penzi hili, hatutishwi na tumbili. Kuachana pende mwenyezi.
Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami,
wendo tulizo la moyo.
Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
waku niliwaza,
nani
unipembeleza,
nani
waku nipepea nilani.
VirginMusics.com.